wanifikisha baby, oh, kwenye kilele cha mapenzi na panapea napea. Swape dhamana wezi wanakungopea, kungopewa ja
waja
yao tusipendane, wanakushawishi na mane
waja,
wanakauchizi kichwane
waja
waja yao tusipendane, wanakushawishi na mane
waja,
wanakauchizi kichwane Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti. Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti. Waniburuga na unomo, na unomo, nipeleke nipeleke shomomo, tajichanga nikupose mdomdo, jina langu lianzisha geuko uo. Umetosha, umetosha, we no special for me. Kitu tisa ila kumi ujichunge. Hey,
waja
ya yeah, utusipendane
waja,
wanakushawishi na mane
waja,
wanakauchizi kichwane
waja
waja ya yeah, utusipendane
waja,
wanakushawishi na mane
waja,
wanakauchizi kichwane. Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti. Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti.
Touch me, touch me.
Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti. Hisia zangu ma umenidhibiti.
Touch me, touch me.